Ziko mwaino mochiruka kwambiri mbale paka. Madzulo abwino abwenzi ndichabwino kukhala pano siku uno kachiwiri ndipo ine ndikuganiza kuti mwatopa ndikukhala mandimvetsera ine ndipo ine ndinali ine ndinatopa kwambiri wosasa mawo pang'ono chifukwa chakulalikira mwamphamvu kwambiri ine ndimangoyankhula ndi mʼbale Parker uko ndipo ndimamuwuza iye kuti ine ndikukhulupirira uwu ndi umodzi wa misonkhano yabwino kwambiri imene ambuye andilola ine kukhalamo kwa nthawi yayitali sunakhale waukulu inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza koma siwaukulu kwambiri sipanakhale wochuluka kwambiri omwe amabwerako koma ubwino wake wakhala wodabwitsa chikhulupiriro ma zikuoneka ngati chilichonse chikhoza kuchitika ine ndimakonda msonkhano wa mtundu umenewo umene iwe umangomvera ngati kuti chilichonse chingakhoze kuchitika nthawi iliyonse ndipo ine ndimazikonda zimenezo ndipo ine ndikutsimikiza padzakhala zotsatira zokhalitsa ndipo izo zidzadzionetsa zokha ine ndithudi ndikusirira kuleza mtima kwanu konse kukhala kumamvetsera kwa ine ndi kulalikira kwa maola ndiyeno nkubwerera usiku wotsatira inu zedi mukhoza kupirira chilango chochuluka mukuona chotero ndine ndikudziwa kuti muli ndi chipiriro chabwino chotero ife tili ine ndikufuna kunena kwa ife tonse kuti ndife oyamikira kwa inu kwa mbale Thomas ameneyo ine sindingakhoze basi kufotokoza zakukhosi kwanga kwa mbale Thomas iye ine ndimaganiza kuti ndimamudziwa iye koma ine ndinamusokoneza iye ndi wina wake ine ndiyenera kugirana chanza ndi mkazi wake wofunika wang'ono ndipo alidi atumiki a Khristu ndipo ine ndithudi ndikuyembekeza kuti Mulungu akalola kuti njira zathu zidzakumana nthawi zambiri zina mmoyo ngati ine ndikanakhala anthu inu ndikumakhala kozungulira kuno mpingo wake ukanakhala malo amene ine ndikanakhala ndikupitako chotero ine ndimawakonda iwo munthu amene
Zikomo inu.
Zikomo inu, mochuluka kwambiri. Ndizo zabwino kwambiri. Zikomo inu, mbale paka. Ndine kwambiri. Iye anati zofunika kulipiridwa zonse zalipiridwa ndi chilichonse tikuyamikira mgwirizano wanu wonse thandizo chifukwa inu mukudziwa ndizodula kukhala ndi misonkhano yayikulu iyi ndiye chotero chilichonse chalipiridwa zimenezo ndi zabwino kwambiri ndife othokoza basi chilichonse mkati ndi pamwamba ambuye wapulumutsa wachiritsa ndipo chilichonse chachitika chotero ndife okondwa kukhala chimene poona izi ndikudana nazo kuona msonkhanowu ukulowa mu mbiri yakale koma udzabweranso kachiwiri mbuyomo mu nthawi zikubwera tidzaona zotsatira tsopano ife tikufuna kumuthokoza aliyense kachiwiri ine ndikufuna kutero chifukwa cha mphatso pang'ono zimene inu munanditumizira ine pa nthawi ino ine ndikuyamikira zimenezo kwambiri mochuluka kwambiri ndipo tsopano ife tikupita tsopano kumunsi kuti tikamuchezere mbale Bigby ku South Carolina, Columbia, Columbus, South Carolina. Ndipo ife tilioti tikakhale kumeneko mawa usiku ndi lachiwiri usiku ndi mbale Bigby. Kenako ife tidzapita kugombera kumadzulo. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu ndiyeno kuchokera kumeneko. Ine ndikuganiza ife tikadzamaliza msonkhano uwu kumeneko ine ndikufuna ndidzapite ku Africa, Australia, New Zealand ndikudutsa kumeneko kodi ndingapemphe mapemphero anu kwa ine kuti Mulungu akandithandize ine ndipo zikomo inu kwambiri ndipo ndife oyamikira kwambiri pa zinthu zonse ine ndikunena izo kwa ine mwini ndi kwa onse amene ali pano ochokera ku kachisi ine ndili ndi wathu kapena ena amatrustee athu pano ndi madikoni ndiye na azinzanga ochokera kumusi uko abusa athu ali pano ine sindinayambe ndakhoza kumuona mbale Neville ine ndikuganiza kuti iye waonetsedwa iye watero iya mbale Neville inu muli pati mbale Oman ine ndikulephera kuti ndikuoneni inu ndipo oh mai kumbuyo uko wankuru basi bwerani kuno miniti. Munthu uyu ine ndikumudziwa kukhala wantchito weniweni kwa Khristu. Iye anali wolotchedwa mu ubweya wa Methodist ndipo kenako analandira mzimu woyera. Tsopano iye ndi wa Methodist wa mzimu woyera. Uyu ndi mbusa wathu wofunikira. Ndikufuna kugwira dzanja lanu mbale Neville. Zikomwe ino muli ndi mipando? Ine ndamudziwa mbale Neville kwa zaka ndi mkazi wake wokondedwa wang'ono ngakhale iwo asanakwatirane nkomwe. Ndipo zaka zomwe ine ndamudziwa iye, iye sana sinthe konse ngakhale pang'ono anangopita mwamba mwa Mulungu. Ndizo zonse koma iye ndi wodalirika. Ife timamukonda iye tsopano ngati mbusa. Iye wakhala ali mmenemo kwa zaka ndipo ife tikuyembekeza iye akhalabe mpaka Yesu adzabwera ngati icho chili chifuniro cha Ambuye. Ndipo kodi inu mungafune kungonena mawu kwa anthu mbale Neville?
Good man of God that's been my privilege to associate with for this 10 years. I don't know whether I've made a good Gehazi or not, but I've tried to carry the staff for this man of God. He's more than a friend to me. He's been, as it were, a father in the gospel for me also, even though I exceed him a few years in age. But yet I'm so delighted also to be in this meeting. Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. Well, I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all of this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this Word of God. Amen. I wouldn't, if I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me His Word, there's delight that fills my soul from comes from the bottom of my feet to the top of my head, this Word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this God's servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed his servant down here at this place, is the reason I know that he expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight, Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham. And may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord.
Mulungu akudalitseni ino mbale Neville kuchokera mu mtima wathu onse. Tsopano inu mukudziwa pamene iwe upita kokacheza ngati wina wake anazika kantengo pena pake chabwino iwe sungakhoze, iwe sumadziwa ngati iko kakadali pomwepo kapena ayi mwaona chifukwa iko kangweyikidwapo kuzikidwa kapena china chake. Koma pamene iwe udziwa kuti pali mtundu wakale omwe wangokhala wokhazikika, iwe mwabwino ukhoza kuganiza zobwera udzakhala pansi pa mtengo umenewo ndi kumadza pomapo. Ameneyo ndi mbale Neville. Amakhala chimodzi-modzi basi tsiku lililonse, amangopita molondola. Chotero ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha izo. Ife tili ndi mbale wina pano, mbusa wang'ono, umodzi wa mipingo ya paulongo ya mpingo wathu kumusuko. Ngati iye sabwera, ine ndifuna kuti iye ayimirire. Mbale Junior Jackson wa Methodist wina wodzazidwa ndi mzimu woyera. Junior Jackson uli kuti mbale Junior Jackson wa Methodist wodzazidwa ndi mzimu woyera ndi uyu apa pomwe pano. Mbale Jackson, iwe kufuna kunena china chake kapena chilichonse kimene wakufuna kunena chabwino. Wina pano ndi mbale Pama, mmodzi wa abale athu pano. Kodi inu mungangoyimirira mbale Pama, mbusa wochokera uko ku Macon, Georgia, ndi mmodzi wa abwenzi athu. Ndipo mbale Fred Southman ine ndikudziwa yali pano. Iye ndi mmodzi wa matrustee athu pa mpingo. Iwe uli pati Fred, pena pake mkati umo wakhala kumbuyo kwenikweni. Mbale Banks hudu, iwe ulikuti. Mbale Banks, iye ndi mmodzi wa matrustee atu ena. Chakuno. Mbale Banks anali wamboni za Yehova inumugudziwa. Ndipo iya anabwera mu nsonkhano. Ndipo iya anali ndi nyamata wolumala, David. Mwendo wake unapinimbira ndi polio. Ndipo ine ndinali mu nsonkhano wa mchihema. Ndipo poyamba iye anali ataona. Iye anali kumeneko ku Dallas usikuwo. Kapena Houston. Pamene mzimu woyera unadzatsika mu maonekedwe akuwala kuja. Ndipo iwo anajambula chithunzi cha iko. Mbale udu anali kumeneko. Chotero ine sindimamudziwa iye nthawi imeneyo. Ndipo chotero iye anapeza ndalama zokwanira pamodzi. Iye ndi kontirakitala. Iye anabwera ku msonkhano wotsatira. Ine ndinapita kutsidya kwa nyanja kuchokera kumeneko. Ndipo anapita ku msonkhano wotsatira. Iye anali ndi mnyamata wake wolumala ndipo liyo. Ndipo pamene ife tinali. Ine ndinali nditayima pamenepo pansi pakudzoza kwa mzimu woyera. Ndikubwerera kudutsa khamulo. Ndinayankhula ndi iye. Ndinamuza iye zonse za izo. Ndinamuza iye kuti ayimirire. David uli kuti kodi uli pano usiku uno? Eya, mnyamata amene anali wolumala ndi ameneyo. David, ngati anthu sakhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiritsa munthu yemwe mwendo wake unapiringizika ndipo liyo ndi zinthu, ine ndikukhumba iwe ukanangoyenda pamenepo miniti yokha. Wasonyeza iyo momwe iwe ungayendere. Eya, eya, apa. Osati kuti tingopanga chionetsero chapa guru koma umboni chabe. Pamenepo, mukuona. Osati ngakhale kutsimphina kapena kanthu kali konse. Wabwino mangwiro ndi wamphumphu. Mukuona. Ndizo zodabwitsa kwenikweni, kwenikweni. Zimene ambuye wathu angachite. Tsopano, ngati iye angamuchitire iye zimenezo, bwanji. Iye adzamuchitira izo wina wake. Mukuona. Chotero, ZDD. Ziri basi ngati ife titangokhala ndi mtundu umenewo wa chikhulupiriro. Tsopano ndithudi inu nonse mukumudziwa mbale Ben kumusikuno. Iye basi mukudziwa munthu uyu yomwe inu mumamumva kuposa aliyense. Akamanena ameni. Ine ndikuwuzani inu pang'ono. Ine ndimadana nazo kunena izi za iye. Mkazi wake adakhala pamenepo. Ife tonse timamukonda Ben. Ndipo izo zinali iye asanakwatire. Ine ndinali kunja kugombera kumadzulo. Ndipo nyamata ameneyo ndiwochokera kumwera kwa Indiana. Ine ndinali kunja uko kugombera kumadzulo. Ndikungolalikira kutali uko musiku umodzi. Chigwa cha San Fernando. Chigwa ndi anthu a Baptist. Chihema cha chikulu chodzaza ndi anthu. Tsopano iwo ndi mtundu wa anthu okonzedwa. Inu mukudziwa. Ndipo ine ndinali ndikungolalikira momwaza. Mwachi ndunji ine ndinamva kuphokosera kugwedeza kwakuda kwa tsitsi. Kugwedezeka monga ngati wachi Mexico. Mapaza awiri akula akulimphira mwamba manja ake monga choncho. Ine ndinayimikira. Ine ndinati Ben, dziko liwe watulukira pati kuno. Apo anali pamenepo. Mulungu akudalitse iwe Ben. Iwe osati ungoyimirira. Ingoyimirirani iwe ndi mkazi wako. Ife timangofuna kuti anthu a mbale Ben ndiyemwe wakhala akupanga ma ameni onsewo pansi apa. Mungoja iye apa. Mulungu akudalitseni inu. Ameni. Mulungu akudalitseni. Mbale wei, missionary wina. Akuyesetsa kuti apite ku minda ya utumwi. Iye ali ndi ife sikuno. Ife tikumudziwa iye. Iye wakhala akutsatira kumene ife tikupita kwa kanthawi. Muli pati inu mbale wei. Kodi inu muli munsonkhano. Komwe apa ndi mkazi wake. Ndipo tsopano ndikukuwuzani inu. Nkhondo ya pakati pa England ndi Norway yathetsedwa. Iye ndi mgerezi ndipo iye ndi wa ku Norway. Zonse zatha. Anthu okondana. Inde bwana. Kondo yonse yatha. Mbale Bozea anali kumeneko siku ina akuonetsa chithunzi chake ndikumati oh chabwino. Iye anati pali mkazi ameneyo ndi mlongo Southman. Ndipo ndikukhumba ine ndikanati ya ime ndi Fred muno pena pake anthu okondeka. Ndipo iye ndi waku Norway. Zona mbale Bozea ndi waku Sweden. Ndipo iye anati inu mukudziwa amene Joseph amachitira. Anati palidona pano mlongo. Anati iye ndi waku Norway. Anati zona ngati iwe sungakhale waku Sweden ndi zabwino kukhala kwa ku Norway. Anatuluka panja, iye anandiyang'ana ine. Ndipo ine ndinati, zona Joseph, ndizoyipa kwambiri kuti onse sangakhale Irish, amuna Irish. Chotero ife tonse tili ndi chikhalidwe choseketsa pansi uko. Mbale Heikenbaum, inu muli pati wozungulira muno pena pake chabwino. Munthu wina wa Mulungu wochokera kumusi kwa njira yathu. Mmodzi yemwe anali trustee ku mpingo wa kumusi uko kwa zaka ndi zaka. Ndipo nzira yake mlongo Agandright, mlongo Ruth Agandright. Pomwe pano ine ndikukhulupirira iye wakhala kunja kuno mukanjira. Imirirani ndi angati amamudziwa maina Agandright. Mmodzi wa wachiwiri kwa mapresident a Full Gospel Businessman. Msweni kwa iye. Oh my, ngati ine ndaphonya aliyense wa inu anthu, ine ndikukunyalirani inu mmodzi aliyense. Ndine wokondwa kuti mulinafe pano. Ife sitikudziwa kulowa ndi kutuluka. Mbale ndi mlongo Dow akhala pamenepo na onso ndi mlongo Brown, mbale Brown. Mbale Makikini, mlaliki wina wa Methodist wa mzimu wera. Inu muli kuti mbale Makikini, inu muli kuti wozungulira kuno, iye ndi wochokera uko ku Ohio, kuno, kumbuyo kome kuno. Wina, yense watuntu, wobadwa mu mawawa. Methodist wosasidwa uko nkulondola. Sopano, ubatizo wa mzimu wera. Ukusundira patsogolo kwa Mulungu. Pat Taylor, nzanga wina wapa chifuwa waini wakarapa. Mbale Pat, imirirani. Inu nonse mungamudziwe Pat Taylor, ziko mwini mbale Pat. Mulungu akudali tseni, iye anali chigawenga, wamfuti, wakupa. Mulungu anamupurumutsa iye, ndipo anapanga oyera mwiye. Ama kwira matola kudutsa mdzikoli, kumatsatira misonkhano ndi zinthu. Inu mukudziwa zimene ine ndimaganiza za anthu awa, mene iwo akuchokera, ine ndimaganizira za Ahebri mutu wa 11. Anachekedwa pakati ndipo ankayendayenda mziko pa za mbuzi ndi mziko pa za nkhosa, amene dziko lapansi silimawayenera. Iwo onse akuchitira umboni wawo. Tom Simpson, Tom alikuti, kodi iye anabwera, ine ndimaganiza kuti ine ndayiona galimoto yake kunja kuno. Iye ndi banja lake. Ine ndimaganiza kuti iye anali muno. Mwina mwake ine ndimalakwitsa. Inde, kulumbira mwamba ndi pansi, ngati kuluma pa chingwe cha mbedza kunja uko, bum bum, monga choncho. Chabwino, Ambuye akudalitseni inu nonse, ndife okondwa kukhala pano. Nawa ena wochokera ku Georgia, malo osiyana-siyana, ndipo ndife okondwa kuti nonse muli pano. Ndi kudzakumana abwenzi athu akale. Kodi ine ndikuyang'ana pa mulongo Pick and Pull wa ku Chicago, ine ndimaganiza kuti ndi matero, ndipo mulongo Lito ndiwa pafupi ndi iye, ndi mulongo D'Amico. Anthu ofunika okondedwa ochokera ku Chicago, kululi jalakaza amene akhala okondedwa kwambiri kwa ine. Ndiyena akhala pano mbale ine sindingakhoze nkomwe kutchula dzina lake, ndipo kuchokera uko mu Georgia kwina kwake. Ine zonse izo oh my, iwo angokhala ngati onse angokakamira apa. Ndife okondwa kukhala mu chiyanjano ichi. Mbale Bosworth wakale ankakonda kundiwuza ine, iye anati, mbale Branham, inu mukudziwa chomwe chiyanjano chili? Ine ndinati, ndikuganiza choncho. Anati, ndi anthu awiri atakhala mchombo chimodzi, chotero ndife pamenepo. Koma ife tikukhala ndi chiyanjano. Ambuye akuchitireni inu chisomo. Ziko mwene chifukwa cha zonse zomwe mwachita. Ndipo ine ndika umodzi wa iyi msonkhano uno, ndi ulemba pa mndandanda wanga, ngati umodzi wopambana wa masiku anga utumiki, chifukwa cha mgwirizano wanu wabwino. Abale abwino awa ndi alongo, ndi aliyense wolandiridwa kwambiri, ndikumvera kuti ndili kwathu basi, mpaka ine ndalalikira kufika posa samau. Sopano mbale Ned Iverson apitiriza misonkhanoyi ine ndikamaliza kumusi ku yeku Columbia uko ndi mbale Bigby. Mbale Ned, kodi inu muli muno usikuno? Ine sindikudziwa ngati inde kumbuyo kweni wa Presbyteria wodzazidwa ndi mzimu wera. Ndi Dr. Lee Vell ndi mkazi wake wofunika abwenzi okondedwa anga. Mbale Vell anagwirapo ntchito ndi ine mu msonkhano. Mzanga ofunika, ine ndikuganiza amuna awa adziwitsidwa onse ndi zinthu. Kodi inu muli muno mbale Vell? Kodi inu muli mchipinda muno sikuno? Kumbuyo kweni. Ambuye akudalitseni inu. Mlongo Vell, inu muli pati? Ine sindinachite nsoka anthu koposa kuti ndikubaibitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Ndife okondwa kwambiri kukhala nawo onse pano. Ndipo inu nonse mundipempherere ine tsopano. Ndipo ine ndikungosuntha chitsogolo mwachikhulupiriro. Makhulupirira kuti pafupifupi nthawi iliyonse ife tikhoza kuona kudza kwa Ambuye. Ine sindikudziwa basi kuti ndi motani liti kuti, koma ine ndikufuna kuti ndidzakhale wokonzeka pamene iye azidzabwera. Ndipo nthawi zina ine ndikhoza kuganiza kuti izo zikhoza kukhala mwanjira iyi, ndipo zikhoza kukhala mwanjira inayo. Koma muli monse, ine ndikufuna ndidzakhale kumeneko pamene iye azidzabwera. Ine ndikufuna ndidzapite ndi iye. Tsopano ndicho chokhumba changa. Ndipo osatikokha kuti ine ndimafuna kupita, ine ndikufuna azinzanga onse. Ndipo ndikufuna adani anga onse adzapite na onso. Ine ndikufuna aliyense adzapite. Ine ndinali ndi masomphenya ang'ono, kapena ine sindikufuna kuti ndikucheiko kusandulika. Ine sindinayambe ndakhalapo ndi masomphenya oterowo. Ine ndinali nditayimirira pamwambapo ndikuyang'ana pa izo. Ndikuyang'ana mbuyo kwa ine mwini kuno posachedwapa. Ambira inu munaziwerenga izo mu magazini ndi zinthu. azinzanga, inu, simungakwanitse kuziphonya zimenezo, basi musachite zimenezo. Tsopano palipo pena pake apo, ine ndinali kumeneko monga ine ndilili pano, ndikuyang'ana mbuyo kwa ine mwini. Ine ndakhalapo nawo masomphenya, ine ndikudziwa chimene masomphenya ali. Ngati amenewo anali masomphenya, iwo anali odabwitsa omwe ine ndinayamba ndakhalapo nawo. Ndipo ine ndinawaona anthu iwo amene anapita, ine ndinawaona iwo kumeneko. Wokalamba anali achichepere, ndipo iwo anali atayima pamenepo, anthu monga ine ndili, kungoti analibe tchimo. Izo zinali zopitilira ungwiro, zopambana, inu simunathe kutchula chomwe chinali. Ndipo pamene ine ndinadziwa kuti ndiyenera kubwerera, panali chinthu chimodzi chokha kuti ine ndidzabwerera kuti ndidzayesere kuwachonderera anthu. Chilichonse chimene inu mungachite, musadzaphonye zimenezo. Simungakwanitse kuphonya zimenezo. China chilichonse chisiyeni, china chilichonse chizipita, koma zikonzekerani zimenezo, mwaona. Chilichonse chimene inu mungachite. Ine ndikhala ndikupita mminda ya missionary tsopano ngati Ambuye alola nyengo yachisanu iyi, pamene ndidzabwerere kuchokera ku maulendo awa. Chotero mukhale mupemphero chifukwa cha ine, chifukwa kuno izo zimakhala zopweka. Kamodzi pa nthawi iwe umaona mzimu wonyasa ukubwera mu msonkhano ndi kudzayesera kuti udzasokoneze, koma malo amenewo, amenewo amakhala asing'anga ndi ajerekezi. Iwe umayenera kumadziwa zimenewe kuzikamba, ndithu zinali, chifukwa izo ndi ziwanda. Ndipo izo zikhoza kutsutsana nawe mpaka pansi. Koma bwanji, osati nthawi imodzi, ine ndikunena izo ndi dzanja langa apa pa Baibulo langa. Osati nthawi imodzi, ndipo inu mukudziwa, mukhoza kulingalira kuti ndikangati pa dziko lonse lapansi komwe izo zatsutsidwapo. Koma kuti Mulungu amasunthira poonekera, ndipo amang'amba zotchingazo, ndipo amadzionetsera yekha Mulungu. Mofanana basi monga iye anali mu nthawi ya Eliya, iye akadali Mulungu, eya, osati nthawi imodzi. Ndi chifukwa chake ine, ena inu atumiki ena amabwera ndikudzandifunsa ine kuti ndibwere ku malo awa. Ine ndimadikirira mpaka ine ndidamvera kutsogozedwa kuti ndipite. Ndiye ngati ine ndingabwere, ine ndikungobwera mu dzina langa lomwe. Ngati ine ndingabwere monga choncho, udzangokhala bwenziranu. Koma pamene ine ndimverera kutsogozedwa kuti ndibwere, ndiye ine ndikhoza kubwera mu dzina la Ambuye Yesu. Chotsa mapazi ako pa ndege imeneyo, iyo ndi yanga. Amen. Ine ndimazitenga izo zonse mu dzina la Yesu Kristu. Pamenepo ndiye kuti iwe ukakomana naye iye kunja uko ndiye, chifukwa ndiwe kazembe wa Mulungu pamenepo. Koma tsopano pamene mpingo wina ukutumiza iwe, kapena anzako wina akuitana iwe, china chake iwe umangopita ukupenekera kachiwiri, mayi kupenekera. Ine ndikuganiza kuti mwatopa kumvetsera kwa zimenezo. Tsopano tiyeni titembenuzire mu Baibulo la chisomo la kale. Ndipo ife tisanachite zimenezo, tiyeni tipemphere. Mukuona ife tikuyankhula ndi zina zotero. Ndipo tsopano tiyeni tiike malingaliro athu mozungulira iye tsopano kwa maminiti pang'ono otsatirawa. Atate athu akumwamba, ife tinali kuwathokoza anthu chifukwa cha kukoma mtima kwawo ndi ukulu wawo, kumverera kwa chifundo kwa ife, ndi momwe ife tikuwayamikira iwo. Ndipo tsopano Atate, ife tikufuna kuti tikuthokozeni inu pamwamba pa zonse, pakuti ndi inu Ambuye amene mwachita izi. Ndi inuyo amene mwatidalitsa ife ndi kutilola ife kukhala limodzi mu malo a mwamba mwa Khristu. Satana akanatisokoneza ndipo akanaononga msonkhano wathu. Koma inu munangotikonda ife mwabwino kwambiri, mpaka inu mumangotilola ife tonse kusonkhana pamodzi ndi kukhala nacho chiyanjano mozungulira mawu. Ndipo ife tikuyamikira kwambiri zimenezo. Ngakhale ndasasa mawu pang'ono chifukwa chakukoka kwa mawu Ambuye, ine ndinangokhala ndi nthawi yodabwitsa kumverera mzimu wanu kudalitsa moyo wanga. Mawu basi wasafuna kanthu, mangoyenderera ngati mitsinje, mpaka ine ndimangoyenera kukhala pansi. Mulungu ndine woyamikira kwambiri chifukwa cha zimenezo. Ndipo mulole mbale wathu paka ndi gulu lake lonse ndi malo ana amene anatiitana ife Ambuye, mulole iwo adalitsidwe. Abatseni iwo masauzande a mioyo, muwamvere pamene iwo azipempherera odwala. Imvani mapemphero awo Ambuye, ndipo muchiritse odwala. Ndipo pamene iwo akuyesetsa kuti achite china chake mu dzina lanu, chilemekezeni icho Ambuye. Mupereke kwa iwo chipatso cha mzimu, ndipo apatseni iwo chokhumba chachikulu cha mtima wawo Ambuye, miyoyo chifukwa cha ntchito yawo. Mulole patsiku limenero pamene ife tidzaime pamenepo pamaso panu. Mulole miyoyo idzabwere kuchokera konse konse. Ikuponyera manja awo momukumbatira munthu wofunika wawo Mulungu ndi ndodo yake. Ngati inu mukanati musakhale pamunda mbale paka, ife sibwenzi tiri kuno. Oh Mulungu, ife tikudziwa kuti ndicho chokhumba chenicheni cha wantchito woona aliyense wa Khristu. Kudziwa kuti wakhoza kutsogolera anthu osauka, anthu otayika kufika kwa Khristu wopulumutsa. Zikomo inu chifukwa cha zonsezo. Ndipo tsopano Ambuye ife tikupemphera tsopano kuti inu mudalitse aliyense. Ndipo mudalitse misonkhano imene ikubwera kuli konseko. Mupite ndi nyumba iliyonse mukhale nawo iwo pamene ife tizichoka usiku uno. Kuti tizipita ku nyumba zathu zosiyana-siyana. Mukhale nafe panjirayi, mukhale pa chiwongolero, mumusunthire mdani kutali ndi ife Ambuye. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke zinthu izi. Sopano tipatseni ife chokhumba cha mitima yathu, chopempha chilichonse usiku uno. Ndipo changa ndi chakuti Ambuye kuti inu munyeme mkate wa moyo kwa ife kachiwiri usiku uno. Alipo aliyense pano yemwe sanapulumutsidwe, apulumutseni iwo. Aliyense wofuna mzimu woyera mu ubatizo, mulole iwo ubwere usiku uno. Wodwala aliyense achizeni iwo. Wotopa aliwonse apatseni iwo chisangalalo. Perekani izi Ambuye, adalitseni mawu anu tsopano pamene ife tikuwawerenga iwo. Ndipo mulole mlembi atipatse ife nkhani yake. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Ameni. Yohane woyera mutu wa 1, 35 mpaka 41. Ndikufuna kuwerenga mawu ofunika awa. Ndipo kachiwiri tsiku lotsatira Yesu anayimirira ndi awiri a ophunzira ake. Ndikhulukireni, Yohana atayimirira ndi awiri a ophunzira ake. Ndipo poyang'ana pa Yesu pamene anali kuyenda, iye anati, onani mwana wa nkhosa wa Mulungu. Ndipo ophunzira awiriwo anamva iye akuyankhula, ndipo iwo anamutsatira Yesu. Kenako Yesu anatembenuka, ndipo anawaona iwo akutsatira. Ndipo ananena kwa iwo, mukufuna chiyani inu? Iwo ananena kwa iye, Rabi, ndiko kunena kuti kutanthauza mphunzitsi. Mumakhala kuti? Iye anati kwa iwo, bwerani mudzaone. Ndipo iwo anabwera, ndipo anaona kumene iye amakhala. Ndipo anakhala naye tsiku limenelo, pakuti linali pafupi ola la 10. Mmodzi wa awiri amene anamumva Yesu kapena Yohana akuyankhula, ndipo anamutsatira iye, ndiye Andireya, mʼbale wake wa Simon Petro. Iye poyamba akupeza mʼbale wake yemwe Simoni. Ndipo ananena kwa iye, ife tamupeza Mesiya, yemwe ali kutanthauziridwa Khristu. Ndipo iye anabwera naye kwa Yesu. Ndipo pamene Yesu anamuyang'ana iye, iye anati, iwe ndiwe Simoni, mwana wa Yona. Iwe udzatchedwa Kefa, chomwe chili mwakutanthauzira mwala. Sopano Mulungu aonjezere madalitso ake ku mawu awa. Sopano ine ndikufuna kutengapo usiku uno ngati Ambuye alola. Kwa pang'ono kwa mawu awiri omwe ndikufuna kugwiritsa ntchito kuchokera pamenepo. Mawu awiri omwe ndikufuna kuti ndiwagwiritse ntchito ndi kukhudzidwa ndi kukhutitsidwa. Tsopano monga ife tikudziwa, ndipo ife tonse timatero kuti ife tsopano tikuona kuzizira kwakukulu kuzungulira mafuko. Ine nditayamba koyamba pamakhala zokongoletsera zambiri pa msonkhano. Anthu amakhala mʼmisonkhano ya mapemphero konse konse, amatsutsa. Mapepala ankanditsutsa ine. Mayi wina anayendetsa galimoto mamayilosi 3,000 ya takisi kuti adzafike ku msonkhano mu Canada. Iwo salinso okhudzidwa chomwecho pano. Zikuoneka ngati kuti pakhala pali kugwa. Ndipo zikuoneka kuti palibe kukhudzidwa kwambiri, osati kochuluka kwambiri muli monse, osati monga momwe ayenera kukhalira, kukhudzidwa kwa pang'ono kwambiri. Tsopano, kunena za kukhudzidwa kokhako kumene ife tili nako, si misonkhano ya usiku onse iyo. Pamene ine ndinakhala pa nsanja kamodzi kwa masiku 8 usana ndi usiku, osachokapo, kuyesetsa kuti ndiwapempherere anthu onsewo. Ndipo pamapeto pake panali anthu 1,040 chakuti akuyembekezera kuti apemphereredwe. Mukuona, sindinathe kuchita zimenezo. Koma iwo amakhoza kutenga gulu mbali iyi ndi kupita ku nkhalango, iwo amatenga gulu mbali iyi kupita ku nkhalango. Atumiki kumapempherera anthu mpaka ku ubatizo wa mzimu oyera, basi osapuma mpaka iwo atalandira mzimu oyera. Ndikupempha chikhululukiro chanu. Ine ndinati 42,000, ine ndikukhulupirira ino monga yang'ane mmagazini panali 28,000, izo zinali omwe anali akuyembekezerabe kwa mayirosi kuzungulira Johannesburg. Kunalibe ngakhale malo omwe mungabwerekeko ndi mizinda ya mahema mwamba ndi chilichonse. Iwo sakukhudzidwa nkomwe panonso. Mukuona moto wa chitsitsimutso ukufa. Kukhudzidwa ndi pano, ingobwerani ndipo mudzadya wene mpingo. Kapena kukhudzidwa kwakukulu ndi kuthandizira ntchito zina za wayiresi kapena zochitika zina za pa televizhoni, kuzipanga izo mtundu wina wa chionetsero. Ndikwa kwa ubwino ndi 2DZ, nyumba zikuluzikulu, kumanga masukulu akuluakulu ndi zina zotero. Monga choncho zikuoneka kuti ndiko kukhudzidwa tsopano. Kukhala ngati anataya masomphenya apemphero limenero ndi kukakamizika, ndipo monga iwo ankachitira pali china chake chachitika. Ine ndikufuna ndingodziwa chomwe chinali. Ndipo tsopano iwo sakuoneka kuti akukhudzika nazo. Iwe ukhoza kudzachezera mpingo uwu kapena kuwayitanira anthu kuti abwere kuguwa. Ndipo zinkakhala kuti iwo amachita kuthamangira kuguwa. Ndipo ine ndaonapo nthawi pamene ine ndinali kulalikira, ine ndisanamalize nkomwe ulaliki wanga paguwa. Ndipo mokwera ndi motsika mipita mumakhoza kukhala mutafola anthu. Ine ndaonapo nthawi zimene mzimu woyera umasunthira kunja mwa omvera ndi kuneneratu ndi kumuwuza wina wake china chake. Ndipo anthu amakhoza kudabwa ndi kungokomoka atakhala mu mpando wawo pali china chake charakwika pena pake. Ndikuchitabe chinthu chomwechomwecho ukadali uthenga omwewo. Ine sindinasinthe mkomwewo kuyambira pomwe ndinayamba. Ine ndinangoyamba ndi apa mbalambanda mawu basa Mulungu. Ndipo ine ndakhalabe pa iwo kuyambira pamenepo. Zaka 32 ndakhala ndili kuseri kwa guwa, ndipo sindinabweze chilichonse kapena kusintha chilichonse. Fotokoza izo basi momwe ine ndinayambira. Ine sindingathe kuzibweza izo, ndi mawu a Mulungu. Ndipo ngati ndinganene izo monga izo zinanenedwera apa, nthawi yotsatira ine ndiyenera kuti ndidzanene chinthu chomwecho, chifukwa apa pali momwe izo zinalembedwera apa. Mukuona chotero sindingakhoze basi kuchita kalikonse za izo. Ndipo mzimu woyera ukuchitabe chinthu chomwecho. Chotero koma zikuoneka kuti palibe kukhudzidwa kokwanira. Tsopano ndine ndikudabwa bwanji. Bwanji palibe kukhudzidwa monga zinkakhalira kale. Ndizo ndikukhulupirira. Chifukwa chake ngati palibe kukhudzidwa kwambiri monga kale, iwo sali okhutitsidwa monga momwe iwo ankakhalira. Iwe umayenera kukhutitsidwa, iwe usanakhudzidwe. Osakhudzidwa inu mukumatenga nthawi tsopano malo momalalikira ndi kuyesera kuchita china chake. Aliyense akufuna sukulu yayikulu kwambiri kapena china chake chachikulu chimene iwo angakhoze kuchiphunzitsa. Ndi kuwapangitsa atumiki kukhala ndi makhalidwe abwino apaguwa ndi zina zotero. Inu mukudziwa zimene ine ndimakhulupirira. Ine ndimakhulupirira kuti anthu sakukhutitsidwa kuti Yesu akubwera posachedwa apa. Ine sindikukhulupirira kuti iwo akukhutitsidwa kuti iye akubwera mu mbado uno. Ndipo ine ndikukhulupirira ndicho chifukwa chake iwo sakukhudzidwa, chifukwa iwo sali okhutitsidwa kwa thunthu kulondola. Iwo sakukhutitsidwa kuti iye ali ndi iwo. Ngati iwo akanatero, iwo akanabwerera ku mawu uko nkulondola. Ndipo tsopano anthu ambiri akhoza kusazimvetsetsa zimenezo. Chikondi ndi kulangiza. Uyenera kumawalangiza anthu ngati ukuwakonda iwo. Ngati mtsikana wako wang'ono amakhala panja munsewu monga ine ndinanenera mawauja, akupanga makeke amatope, ngati iwe ukumukonda iye kwenikweni, iwe ungamuchotse iye pa nsewupo. Bwanji ngati mkazi wako atanena John wina wake chilichonse chomwe dzina lanu lili, inu mukudziwa. Inu mungomulola iye kuti aziyenda ndi mwamuna wina, chifukwa inu munati adalitse mtima wake wa ung'ono. Iye akufuna kuti achite zimenezo, ndipo ine ndimamukonda iye kwambiri. Ine ndimulola kuti iye achite zimenezo. Inu mungakhale chowiringula chosauka cha mwamuna, iye ayenera kuti akuchotsenipo inu. ndikupeza wina wake yemwe amamukonda iye yemwe anga mamusamalire iye ine sindi matanthauza izo mwanjira imeneyo chifukwa ino simungakhoze kuchita zimenezo koma kodi ine ndikuyesera kuti ndifike pati ndichi kuti bwanji ngati mulungu akananena kwa Eva Eva wang'ono wosauka iwe kudziwa ndiwe mwana wanga ine iwe suna tanthauze kuti uchite zimenezo ndithudi iye sana tanthauze kuti achite zimenezo ndithudi iye sana tero koma iye anachita izo ndipo ife tikudziwa kuti iye anachita izo ife tikuona zotsatira zake panobe koma inu mukuona iye ankamukonda iye ndipo iye ankayenera kusunga mawu ake kwa iye ndipo mulungu ayenera kusunga mawu ake kwa ife chotero ife tiyenera kumvera mawu ake ndipo pamene ife timvera mawu ake ndikumuona iye ndiye akutsimikizira zomwe iye anati iye akanadzachita ndiye ife timakhutitsidwa kulondola kuti mawu ndi olondola tsopano pamene ife tipeza ife timabweretsa uno osati kale kwambiri mlaliki wamkulu uyu kwa wachi muhamadi inu munawerenga izo mupepala monga ine ndinachitira Wachi Muhammadi uyu anamutsutsa mlaliki uja kuti Yesu Kristu kunali kupembedza munthu kuti anthu anali kutsatira munthu iye ankakhulupirira mwa Mulungu yemweyo amene mlaliki ankakhulupirira koma anati Yesu si mwana wake ndikupembedza kobangidwa ndi anthu basi ndipo mva iye anamutsutsa mlalikiyo anati Baibulo linanena kuti ntchito zimene iye ankachita Kristu otsatira ake adzachita zomwezo Iye anati, tsopano ine ndibweretsamo anthu odwala sate, ndipo inu mubweretsamo anthu sate odwala, ndipo ine ndimuchizari yense yemwe inu mumubweretsa. Mukuona, ndipo mlalikiyo anathamanga, iye anatenga mpweya, ndipo ngati ine ndikanakhala mlaliki, ine ndikukhulupirira, ngati ine ndikanakhala wopanda chikhulupiriro chokwanira kuti ndichite izo, ine sindikanamulola wosakhulupirira uyo kuti ayime pamenepo. Ine ndikanati, ine ndikudziwa wina wake mumadera athu. Ali nacho chikhulupiriro choti achite izo. Chifukwa chiyani, inu muyenera kukhutitsidwa choyamba kuti ndi Mulungu. Ndiye zikatero inu mukudziwa pamene inu mwayima. Izo nzoona kukhutitsidwa choyamba. Zikatero iwo umapeza kukhudzidwa kwako. Ngakhale anthu amati Mulungu ali nawo, koma iwo ali sionse. Amayi ankakonda kunena kuti zochita zimayankhula mokweza kuposa mawu. Ndithudi izo zimatero. Iwe umayenera uzizichita izo, kuzikhulupirira izo, kukhutitsidwa ndiyeno udzakhudzidwa. Yesu anati, ngati undikonda ine, yetse nkhosa zanga tsopano ndi pamene ine ndikuganiza ife talephera mochuluka ndikudyetsa nkhosa zake ngati undikonda ine udyetse nkhosa zanga lero ndi pafupifupi meta nkhosa zanga kuzifikitsa izo pamalo ndi kutenga zonse zomwe izo zili nazo ndi kuwachititsa iwo apereke chikole nyumba yawo ndi ndalama zawo zonse za pensioni za ukalamba ndi china chilichonse kunena za kumeta ubweya yesu sananene zimenezo mbale paka ananena mawauni Mulungu amawakonda anthu ake. Iye amakonda nkhosa zake. Iye anati, zidyetse izo. Ndipo nkhosa ziyenera kukhala ndi chakudya cha nkhosa. Ndipo iye sananene kuti uziphunzitse nkhosa zanga. Iye anati, uzizidyetsa izo. Osati uziphunzitse izo. Uzizidyetsa izo. Uzizipatsa izo chakudya cha nkhosa. Kodi chakudya cha nkhosa ndi chiyani? Mkate wa moyo. Yesu ndiye mkate wa moyo. Uthenga, choonadi. Lalikirani iwo mopanda kunyengerera. Ndiyene iwo ukudziwa kuti pamene ukuyenera kudzayankha pa tsiku lachiweruzo chifukwa cha mioyo yawo. Monga mtumiki wa uthenga ukhoza kudzayima ndi kudzati ndicho chimene chinalembedwa mu mawu. Adyetse iwo choonadi. Udyetse nkhosa zanga. Pamene Yohane anakhudzidwa kwambiri mwakuti iye anadziwa kuti Mesiya anali kubwera mu mbado wake. Yohane Mbatizi ankadziwa izo. Chotero iye ankadziwa kuti Mesiya akanadzabwera mu mbado umene iye ankakhalamo. Koma pamene iye anabwera kuchokera ku chipululu, iye sanayambe sukulu ayi. Iye sanayambe makoleji aliwonse. Iye sanayambe mabungwe ayi.
He was convinced
chifukwa chiyani iye anakhutitsidwa kuti mesiya akanadzabwera mu nthawi yake chakudya chake uthenga wake zochita zake zinachitira umboni kwa izo ndipo ife tikukhulupirira kuti iye akubwera mu mbado uno chifukwa chiyani ife tikufuna kusonkhanitsa zinthu zazikulu chifukwa chiyani ife tingafune kutero kumanga mamiliyoni amadola mu masukulu ndi nyumba ndiyeno nkumanena kuti yesu akubwera bwanji anthu akudziwa bwinoko kuposa zimenezo iwo amadziwa kuti ukuyankhula za chinthu chimene iwe sukuchikhulupirira tizichita zimene timalalikira kulondola tsopano ife tiyenera kuchita izo yohane anali wotsimikiza pamene iye anabadwa iye ankadziwa kuti iye anabadwa mosamvetsetseka ife tonse tikudziwa momwe zakariya anamuonera ngero ndipo izo ziyenera kuti zinali zolemetsa kwa banja lokalambali zakariya anali bambo wokalamba ndipo elizabeti anali mkazi wokalamba koma iwo ankakhulupirira kuti mulungu tsiku lina adzawapatsa iwo mwana iye anali wosabereka ndipo ife tikudziwa kuti pamene yohane anabadwa kubadwa kwa chilendo ndipo podziwa kuti iye adzakhala mtumiki wa mulungu ziyenera kuti zinali zovuta kwa banja lokalambalo pakuti iwo ankadziwa molingana ndi nthawi ya moyo iwo sadzakhala moyo kuti adzamuone nyamata ameneyo akubwera mu utumiki wake ndipo bambo ake a Yohane anali wansembe koma malo mwa iye ndi kuyitana kumeneko kupita uko ku seminare kumene abambo ake anachokerako iye sakanakhoza kupita kumeneko iye sakanakhoza kutenga mwayi pa izo iye basi sakanakhoza basi kuzisakaniza ndi izo chifukwa iye anaona kuti mulemba iye anali woti adzakhale liwu la wofula mchipululu iye anaona kuti anali woti adzakhale wamthenga amene akanadzapita asanabwere mesiya ndipo iye ayenera kukhala wotsimikiza za izo ndipo iye anadikirira mchipululu mpaka iye anakhutitsidwa ndipo zitatero iye anakhudzidwa iye anakhutitsidwa iye ankafuna kutero iye ankafuna kukhala iye anali wotsimikiza kwambiri za izo kuti iye akanadzamuona yesu mpaka kuti iye ananena izi apo iye wayima pakati panu tsopano pali mmodzi pakati panu yemwe inu simukumudziwa ine ndikuzikonda zimenezo alipo mmodzi pakati pathu usiku uno koma ndine wokondwa kuti ife tikumudziwa iye ndipo ine ndikukhulupirira iye ndi mmodzi yemwe akuchitira umboni zimu oyera waukulu kuchitira umboni kuti yesu akubwera posachedwapa pakuti izo zili molingana ndi mawu ndipo zizindikiro zonse zikukwaniritsidwa ife tili pa nthawi yotsiriza iye sanafune kunena za iye lakwitsa kulikonse chotero iye anakhala mchipululu kufikira atakhutitsidwa kuti akudziwa chimene mesiya anali ndipo mulungu anamuza iye mtundu wachizindikiro choti aziyembekezera pamene iye anamuona mesiya chotero pamene iye anamuona iye ndipo naona chizindikiro chimene chinkayenera kumutsatira iye iye anakhutitsidwa kuti ameneyo anali iye iye anati ine ndikuchitira umboni kuti ameneyo ndi iye pakuti mulungu yemwe anamuuza iye ndipo anamunenera iye mwa aneneri zaka 712 iye asanabadwe iye anali liwu la iye wofula mchipululu wonzani njira ya mbuye ndipo muwongole njira yake ndipo mulungu yemwe anali atamudzodzeratu iye ndipo anamukonzeratu iye ku ntchitoyo iye anayembekezera pa mulungu ameneyo kufikira iye atamva kuchokera kwa mulungu ameneyo amen pamene mulungu ameneyo anamuuza iye zomwe zikanali zidzachitike iye anakhutitsidwa pamene iye anaona chizindikiro chimenecho anati ndiye ameneyo apo amen ngati ife titangokhala wodzipereka chomwecho ngati ife titangodikirira paguwa osati kupeza mtundu wina wakumverera kwakung'ono ndi kulumba mwamba ndi kuthawa koma kukhala pamenepo zilibe kanthu chimene chingachitike kukhala pamenepo mpaka inu mutakhutitsidwa mwangwiro ndi mphamvu ya chiukitsiro chake kuti mzimu oyera wakugwirani inu ndipo ukugwirani inu ndipo ndinu cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Kukhala pamenepo mpaka inu mutafa ndi kuuka kachiwiri, ndiye inu simungapita ku madzi mwa chinyengo. Inu mudzapita kumeneko ndipo inu mukudziwa kuti iye anakuferani inu, ndipo inu munafa naye iye. Tsopano inu mukupita kumeneko kuti mudzaukitsidwe ndi iye kachiwiri, kuti isonyeza dziko kuti inu mukukhulupirira kuti iye anafa ndipo anauka kachiwiri, ndipo ndinu wakufa ndi iye, ndipo anaukitsidwa kale kachiwiri. Ndipo tsopano inu mukupita kukakhala mʼmalo amwamba mwamba, mukudya chakudya cha nkhosa, kulondola. Andireya, wankulu uyu yemwe ife tikumukamba, mʼbale wake wa Simoni, iye anakhala usiku wonse mpaka iye anakhutitsidwa. Pamene iye anali kupita mʼmphepete mwa gombe, Yohane mneneri wankulu uyu anapitirira kumanena alipo mmodzi. Nthawi yayandikira, nonse inu kambado kanjoka mʼmaudzu, musaganize kuti munene ine ndine wa ichi ndipo ine ndine wa icho. Ife tili naye Abrahamu monga atate wathu. Ine ndikuwuzani inu, Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu. Iye anali akungoyika nkhwangwa ku muzi wa mtengo. Maona, Yohane anali munthu wa mchipululu. Taonani zimene iye ankakamba, nkhwangwa, mitengo, njoka. Mukuona, ndicho chimene iye anachizolowera kunja uko mchipululu. Ndipo iye anati, nkhwangwa yayikidwa pa muzi wa mtengo. Ndipo mtengo uliwonse umene subweretsa zipatso zabwino udzagwetsedwa ndi kutenthedwa. Kumenyetsa nkhwangwa pa mtengo, kudula mitu ya njoka ndi chilichonse, iye anali munthu wa mchipululu. Zosadabwitsa Yesu anati, munapita uko kukaona chiyani? Madalitso oyiwalika aja, monga ine ndimalalikira pa izo. Pamene iye anawoloka phiriro, wophunzira a Yohane anati, kodi munapita uko kukaona chiyani? Munthu wovala zovala zabwino? Iye anati, ndiwo mtundu umene iwo amautcha dokota la Atate oyera. Ndipo iwo amavala zovala zofewa. Iwo amapsopsona ana ndi kukwatitsa achichepere ndi kuyika manda okalamba. Iwo amagwira mpeni wacholembera. Kodi munthu wonga ameneyo angadziwa chiyani za lupanga la zigwiriro ziwiri uko kutsogolo kwa nkhondo? Kodi munapita kukaona woteroyo? Ena anati, ndiye munapita kukaona bango likugwedezeka ndi mphepo iliyonse, kapena gulu laling'ono liliyonse likhoza kubwerapo kukusinthani inu kuchokera ku ichi kupita ku icho ndi ichi kupita ku icho? Wosati Yohane, iye anakhutitsidwa. Iye yankadziwa kumene iye amakhala, yankadziwa malo ake. Sizinali kumugwedeza Yohane pamenepo. Ayi ayi, anati, kodi inu munapita kukaona chiyani ndiye mneneri? Iye anati, ndipo ine ndinena kwa inu, wankulu woposa mneneri. Iye ndi woposa mneneri. Chotero Yohane anakhutitsidwa, ndipo iye anayamba kulalikira. Ndipo Andireya anali akukhala nawo pa misonkhano. Ndipo chotero pamene Yesu anadutsa, ndipo Andireya ndi wophunzira wina anali pamenepo. Ndipo Yohane analoza, ndipo anati, onani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Ndipo iwo anamutsatira iye. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ine ndikanakonda ndikanakhala ndi mphamvu zochuluka choncho mukulalikira kwanga, pamene ine ndikuti, taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Ndipo munthu aliyense akanatuluka kumutsatira iye. Mayi, ndiloleni ine. Kodi ine ndikampeza kuti iye mʼbale Branham? Ine ndikhoza kukuonetsani inu. Osati kale kwambiri, ine ndinali mu msonkhano wa amuna amalonda. Ndipo ine ndinali kulalikira uko kugombera kumadzulo. Ndipo kumeneko kunali munthu wina anabwera kwa ine. Ndipo iye anati, kodi sindinu mlaliki? Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, mukuchita chiyani ndi amalondawa? Ine ndinati, ndine wochita malonda. Ndipo iye anati, muli mu malonda anji? Ine ndinati, business ya assurance. Iye anati, insurance ya mtundu wanji? Ine ndinati, assurance. Anati, ndi mtundu wanji wa iyo? Ine ndinati, chitsimikizo chodala, Yesu ndi wanga. Ine ndinati, ngati muli ndi chidwi ndi ndondomekoyo, ine ndikufuna ndikambirane nanu. Zanga wa ine, Bambo Snyder, nyamata wofunika. Iye anabwera ku nyumba kwanga, ndipo ine ndinamudziwa iye pamene ine ndinali nyamata wang'ono. Ndipo tinkapita ku sukulu limodzi. Iye anati, Bile, ine ndikufuna ndikugulitse iwe insurance. Chabwino, ine ndinali ndika ntchito kakang'ono pa ine nthawi ina pa insurance. ndipo ine silina itenge iyo konse. Chotero iye anati, ine ndinati, wiuma, ine ndithudi ndingati, monga inu, koma ine ndinati, ine ndirinacho kale chitsimikizo. Iye anati, oh, inu muli nayo. Kazi wanga anandiyang'ana ine ngati kuti ndinali wachinyengo. Iye amadziwa kuti ndinalibe insurance iliyonse. Koma ine ndinati, assurance, mugona. Iye anati, oh, pepani pire. Iye anati, ndiya kampani yanji meneyo. Ine ndinati, moyo wa muyaya. Anati, ine sindi kukhulupirira kuti ine ndinamvapo za kampani imeneyo. Ine ndinati, inu muyenera. Oh, ine ndikutsimikiza kuti ndizolondola, ndiko kulondola. Chotero Yohane analalikira ndipo anati, ndiuya apo, mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Amene ine ndimona iye akusuntha kudutsa mwaomvetsera mukoka wochimwa kapena munthu wodwala ndikuyankhula ndi iwo ndikudziwa kuti uyo ndi Mulungu yemweyo ndipo aliyense wodziwa chilichonse angadziwe kuti ine sindingakhoze kuchita zimenezo. Ine ndikufuna kunena kuti taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Ine ndimakonda anthu aziti ine ndikuzikhulupirira izo. Ine tsopano ndikulapa machimo anga. Ine ndikukhulupirira pa Yesu Khristu. Oh, ine ndimakonda kuwaona iwo akuchita zimenezo. Ndipo ophunzira awa anamutsatira Yesu. Ndipo iye anayang'ana pozungulira. Iye anawapeza iwo. Ndipo iye anati, mukufuna chiyani inu? Iwo anati, Rabi, utanthauziridwa, mphunzitsi, inu mumakhala kuti? Iye anati, bwerani mudzaone. Tsopano uku ndikuyitanidwa kodabwitsa. Bwerani mudzaone. Ndazikonda zimenezo. Ndicho chimene Filipo ananena kwa Natanieli. Pamene Natanieli anati, kodi pangakhale chinthu chabwino chilichonse chochokera ku Nazareti? Iye anati, bwera udzaone. Chotero ndiye bwerani, kafufuze. Usakhale ku nyumba ndi kumatsutsa. Bwera udzafufuze. Mukuona? Bwera udzadzionere wekha. Tsopano iwo anati, inali nthawi ya kumadzulo. Chotero Andreya anakhala usiku wonse. Oh, imeneyo ndi njira yabwino. Iye anakhalabe mpaka atakhutitsidwa. Zomwe munthu ameneyo anali atamuwuza iye usiku umenewo. Zomwe iye anali atanena kwa iye. Kapena zomwe iye anachita. Panali china chake chimene chinamukhutitsa kwathunthu Andreya kuti iye anali Mesiya. Tsiku lotsatiralo molawirira kwenikweni ine ndikuganiza iye anatenga chikhoti chake ndi chipewa ndipo anapita chifukwa Petro ankati azikawedza pa mtsinje ndipo iye anati bwerani mudzaone yemwe ife tamupeza ndi Mesiya. Iye anakhutitsidwa. Pamene iye anakhutitsidwa kwathunthu kuti anali Mesiya, iye anakhudzidwa za mʼbale wake. Ndilo lomwe lili vuto usiku uno. Anthu sakukhutitsidwa nawo uthenga. Anthu samakhutitsidwa nawo mzimu woyera. Ngati inu mutakhutitsidwa kwenikweni, ndiye inu mukhudzidwa. Inu mudzachita chilichonse chimene mungathe kuti muchite zomwe muyenera kuchita. Mukuti chabwino mbale brana ine silibe mlaliki chabwino inu mukhoza kuchita china chake inunso. Kumbukirani nthawi ina ine ndinali ndi msonkhano kunali mlimi amene anapulumutsidwa ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera ndipo iye analibe kalikonse koma chomuchitikira chake ndi galimoto. Koma iye anakokera ochuluka kwambiri ku msonkhanowo. Iye anakhala nawo sate owonjezera odzazidwa ndi mzimu woyera izo zisanachitike chifukwa chiyani iye anakhutitsidwa. Ndipo pamene iye anakhutitsidwa iye anakhudzidwa kamwana kakakazi kanachiritsidwa. Ife tingakhala ndi anthu odwala usiku uliwonse galimoto yodzaza ndi iwo akuwabweretsa iwo kuchokera konse konse. Sate analandira mzimu woyera. Kuona iye anakhutitsidwa kuti izo zinali zolondola. Chotero iye anakhudzidwa za wina wake. Ndipo ndife ngati ife takhutitsidwa kuti Yesu akubwera posa chidapa ife tidzakhala okhudzidwa nawo otayika athu. Ife tidzakhala tikuchita zonse zimene ife tingathe kuti uthenga ukafikeko. Yakobo anakhala usiku wonse usiku wina akulimbana kalonga wolimbanayo. Iye analimbana usiku wonse. Iye anali akumuzembera Esau apa ndi apo. Iye ankachita mantha pafupi kufa ndi iye. Ndipo iye anamva kuti Esau akubwera. Iye anamuyika mkazi wake kutsidya la mtsinjewo anapita kumbali inayo ndi kukagwada pansi. Inu mukudziwa Mulungu anadzatsika ndipo anamugwira Yakobo. Ndipo iwo analimbana usiku wonse. Chotero iye yesana ndi wokhulitsidwa kwa thunthu yamba ndi kuyamba koma pamene Mulungu anatsirizana naye iye iye anakhutitsidwa inde iye anakhala ndipo anagwiritsitsabe mpaka iye anatsimikiza kuti anali Mulungu bale iye samachita mantha ndi Esau pamenepo anawoloka mtsinjewo ndipo anali wofowoka komanso akutsimphina nthawi yoyipa yomwe iye akanakhoza kukhalamo zinkaoneka ngati iye anali wofoketsetsa yomwe anayamba wakhalapo iye anali wolumala ndi chilichonse koma Esau anati kwa iye kodi ungandilole ndikutumizire gulu la nkhondo kuti likuthandize iwe anati ine sindikusokera thandizo mkomwe chifukwa chiyani iye anali wokhutitsidwa kuti Mulungu yemwe iye anali atamugwira akhoza kumusamalira iye haleluya ngati anthu atangomachita zimenezo ngati inu mungakhutitsidwa kuti Mulungu amene amakugwirani inu amagwedeza mtima wanu amakupangani inu cholengera chatsopano mwa Khristu Yesu mulole matenda imfa kapena china chilichonse chibwere ndinu okhutitsidwa kuti iye akhoza kukusamalirani inu bwino zedi amen ine ndikuzikonda zimenezi shamga mwana wang'onoyo yomwe ife tinayankhula za iye usiku wina iye anali wokhudzidwa ndi banja lake inde iye ankadziwa kuti iwo anali ndi njala ndipo afilisiti anabera uko chikwi cha iwo ine ndikukhulupirira 600 ndi china chake ine ndikukhulupirira 600 a iwo anabwera pa nsewu amuna okhala ndi zida iye ankakhudzidwa ndi banja lake chifukwa iwo akanafa ndi njala mu nyengo yozizira imeneyo koma iye anakhalabe pamenepo akumaganiza ndi kuphunzira kodi iye achita chiyani iye anakhala pamenepo mpaka iye atakhutitsidwa kuti Mulungu amasunga lonjezo lake tsopano penyani zomwe iye akanakhoza kuganiza tsopano apa akati wanga Abrahamu amene ine ndili ndi chizindikiro cha mdulidwe mthupi langa chifukwa ine ndikukhulupirira Abrahamu anali munthu wa Mulungu iye anakhutitsidwa iye anachoka kwawo iye anasiya chilichonse chimene iye anali nacho kuti akamutumikire Mulungu ndipo pa phiri tsiku limenelo pamene iye anapereka nsembe nkhosa ya mphongo mʼmalo mwa Isaki Mulungu anamuwuza Abrahamu chifukwa iwe wachita izi mbewu yako idzatenga chibata cha mdani ndiko kulondola mbewu yako Abrahamu ine ndikukulonjeza iwe ine ndikulumbirira pa izo haleluya oh my tsopano ine ndikumvelera mwachipembedzo ndikulumbirira pa izo Abrahamu mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake tsopano Shamga akanakhoza kunena kuti ine ndine mbewu ya Abrahamu amen ndipo ngati Shamga akanakhoza kuganiza zimenezo pokhala mbewu ya chibadwa ya Abrahamu nanga bwanji usiku uno ndipo ndife mbewu ya chifumu ya Abrahamu ndi mukuganiza kuti ndapenga mwina mwake ine ndili ndisiye line ndekha ndikumvelera bwino mwanjira iyi kuposa momwe ndimamvelera ndikakhala ndi malingaliro ena eya mbewu ya chifumu ya Abrahamu mpingwa ndi mbewu ya chifumu yolonjezedwa ndipo ngati mbewu ya chilengedwe ikanakhoza kutenga kulimbika kochuluka chomwecho kodi mbewu ya chifumu iyenera kuchita chiyani ndi kukhalapo kwa mzimu woyera kumangodzoza pamenepo kudzionetsera yekha ulemelero zedi Shamga anati ndine mbewu ya Abrahamu pamene iye anayamba kuganiza za izo Mulungu anamuwuza Abrahamu ine ndikukhulupirira zimenezo kuti mbewu yake idzatenga zipata za mdani wake ndipo ndi awo apo akuguba kudutsa chipata changa anangofikira mwamba anatenga chikwapu cha ng'ombe tsopano iye sana ime iye sana dikire kuti aphunzire kumenyana kapena kunena tsopano dikirani miniti ndine mbewu ya chifumu ndine mbewu ya Abrahamu ndine wodulidwa chotero inu mukudziwa afilisti onse awa ndi ankhondo abwino iwo akhala akuphunzira kwa nthawi yayitali ndipita ku seminare ndikukatenga PhD yanga ndi LLD ndipo ndiphunzira kumenyana ine ndikaphunzira katekisimu malamulo onse a mpingo ngati iye akanachita zimenezo ndizo zonse zimene akanazidziwa iye akanangodziwa zimenezo ndipo sibenzi atachikwapula icho Ndiye iye sibenze fanana ndi mdaniyo. Iwe sungate kufanana ndi ndani. Ine sindikafanane nazo. Koma ine ndikukumbukira kuti ndikukhala pansi pa lonjezo. Haleluya. Ndiko kuti mphamvu zake zakhala kale zochuluka kuposa kufanana. Ndikugonjetsedwa. Ndikuponyedwera pansi. Ndine woposa mgonjetsi pakali pano. Wosati ine mwini. Koma ine ndili mwa iye amene anamugonjetsa iye chifukwa cha ine. Naona? Ndipo chimenecho chikukhalabe moyo. Ndine gawo la mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Ganizani za izo miniti. Ndiye mudzatenge chikwabu chanu cha ng'ombe. Tamangitseni mgelekeza ameneyo wakukaikira kwa inu. Inde, anati, ndine, ine sitingaphunzire kumenyana. Ngati atero, ndizo zonse zimene iye amadziwa momwe angachitire. Ndikumenyana basi. Ndizo zonse zomwe akanatha kuziyankhula. Lero, momwe ife timayesera kuchita izo lero. Amuna anati, ine ndinaitanidwa moyo wanga kuti ndikhale mtumiki. Chabwino tsopano mwananga, ine ndiwayimbira bishopu. Ndipo ine ndipeza ngati ine sitingakhoze kukulola iwe kuti upite ku sukulu. Ndipo iwe ukakhoze kuphunzira kuwerenga maganizo ndi kuphunzira zinthu zonse izi. Ndipo pafupifupi zaka 10 mu seminare zikhoza kukukonza iwe. Izo zidzatero zedi mokwanira. Zidzamukonzekeretsa iye kuti asadzaukenso. Zosiyana bwanji kuposa momwe ziliri. Mutumiza mtumiki lero kuposa mmene zinalili pa mpingo woyamba. Iwo samadikirira zaka 10. Iwo anadikirira masiku 10. Ngati izo zingakutengereni zaka 10 kuti mukhutitsidwe, iwo anakhutitsidwa masiku 10. Amen. Yakhoza kukhutitsidwa ndi kuwerenga maganizo. Koma inu muyenera kupeza pa mawondo. Masiku 10 okha iwo anali atakhutitsidwa. Ndipo kenako iwo amakhutsika ndi ena. Ena iwo samakhoza ngakhale kulemba dzina lawo lomwe. Bible linati iwo anali mbuli ndi osaphunzira. Koma iwo anali okhutitsidwa. Haleluya. Ine sindikusamala zamaphunziro. Ine ndakhutitsidwa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Ndine wakhutitsidwa kuti uwu ndi mzimu woyera. Ndine wakhutitsidwa kuti iye ndi mchiritsi. Ndine wakhutitsidwa kuti iye ndi mpulumutsi. Ndine wakhutitsidwa kuti iye akubwera. Ndine wakhutitsidwa izi ndi izo. Ndine wakhutitsidwa. Ine ndikukhulupirira izo. Iwo ananena kuti ali wokhutitsidwa. China chake chinachitika. Iwo anakhutitsidwa. Atatero iwo anakhudzidwa. Atatha kukhutitsidwa. Iwo anakhudzidwa zakuatengera mawu ake kwa ena onse a iwo. Chimenecho chinali chizindikiro chabwino kuti iwo anali okhutitsidwa. Iwo anali okhudzidwa. Iwo samakhudzidwa ndi maphunziro. Okhudzidwa ndi kuti kodi angathe kunena ameni molondola basi. Iwo sanali okhudzidwa ndi bunge lomwe iwo analimo kapena ngati iwo anali ndi khadi la chiyanjano kapena ayi. Iwo anali okhutitsidwa kuti chonse chimene iwo ankasowa anali iye. Ndipo ndine chimodzimodzi usiku uno. Ndine okhutitsidwa kuti zonse zomwe ndikusowekera ndi Khristu. Sitikusowekera meya watsopano, sitikusowekera president atsopano, sitikusowekera gulu la nkhondo latsopano, sitikusowekera bomba latsopano, ife tikusowekera Yesu. Ndizo zonse zomwe iwo anakhutitsidwa nazo. Ndipo iwo anakhulupiriranso kuti iye akanadzatero, iwo anakhutitsidwa kuti iye akanadzakhoza kukwaniritsa chilichonse chimene iwo ankachisowa. Kodi ndinu wokhutitsidwa chomwecho usiku uno? Nenani, ndine wokhutitsidwa. Zilibe kanthu zomwe zibwere patsogolo panga, iye azikwaniritsa izo. Zilibe kanthu zomwe zingabwere patsogolo panga. Ndine wokhutitsidwa kuti iye adzandisamalira ine. Iye anati, iye akanadzachita izo. Ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka kumapeto ambado. Musaganizire zamawa, ndidziganizira lokha, ndiko kulondola. Tangoganizani za lero. Ngati Mulungu anaopeka msipu chomwecho ndi udzu wakuthengo umene lero ukhalapo mawa kulibe, ndipo ngati iye anaganiza mokwanira kuti ngakhale mbeta singakhoze kugwa mu msewu popanda iye kudziwa za izo, ndi mochuluka bwanji iye amadziwa za zosowa zathu. Ndine wokhutitsidwa. Ndi chifukwa chake inu simumandiona ine ndikupempha zopereka ndi izi izo. Ndine wokhutitsidwa. Ngati ine ndikhale ndi mawu awa, Mulungu wakhala ndi ine. Ndine wokhutitsidwa. sindikusowa kuti ndichite kupatsidwa zidzabwera mwanjira ina yake ine ndine basi wokhudzidwa basi ine ndikukhulupirira zimenezo ine ndimakhulupirira mawu aliwonse amene iye ananena ndine wokhudzidwa za iwo ndine wokhudzidwa kuti iye adzakwaniritsa zosoweka zonse zomwe ndikuzifuna ine sindikusowa kuti ndizidandaula za izo ndipo iye analinso wokhudzidwa kuti iwo samasowa gulu lakuwerenga maganizo ndi zinthu zina zonse izi kuti azitenge iwo anali wokhudzidwa kuti iwo omwe anali iwo ankawalalikira anali onse amene iwo ankawasowa akanakhala amene iwo anali nawo ndilo limene lili vuto lake lero iwo akuyesetsa kuti alowetsemo zinthu zina mwa iwo zikhulupiriro ndi zinthu monga zimenezo inu simunayambe mwakhutitsidwa mwakachetechete kuti mzimu woyera ndi wolondola ndizo zonse zomwe ine ndikuzisowa ndizo zonse zomwe inu mukusowa ndizo zonse zomwe wina aliyense amasowa ndinali ku Africa osati kale litali iwo anali akuyesetsa kuti awaphunzitse anthu amenewo uko ndi mafuko ndipo pamene inu muwabweretsa iwo mwa mzungu iye amatenga tchimo la mzungu ali ndi tchimo lake lomwe kunja uko mufuko akamubweretsa iye mmenemo iye amadzatenga tchimo la mzungu ndiye iye amadzakhala mwana wofulukuka pawiri waku gehena kuposa momwe iye anali yamba ndi kuyamba chinthu chimodzi chokha chimene iye akuchisowa iye akusowa Khristu ameni Hudson Taylor nthawi ina inu simunayambe mwamvapo za Hudson Taylor wa missionary wamkulu China uko kunali mnyamata wachimwenye iye anapulumutsidwa anati iye anali ndi kuyitanidwira ku utumiki iye anadzabwera ndipo anati kwa bambo Taylor anati bambo Taylor kuti nditenge zakafolo zakuwerenga maganizo ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe ayenera kuchita ndipo kodi zinditengera nthawi yayitali bwanji kuti ndipeze bachala yanga ya luso bambo Taylor anati kwa iye anati mwana usayatse konse kanduloyo mpaka kufika theka iwe usanayambepo ayi ndizo zimene ine ndikuganiza inenso wosadikirira mpaka kandulo idzafikepo yaka mwatheka ndipo mtundu wina wamaphunziro utagogodeledwa mwa iwe mtundu wina wamadzi owumitsira mtembo musadzachite zimenezo koma ine ndikuti mwansanga kandulo ikangoyatsidwa yambanipo ine sindikuyesera kuthandizira umbuli koma izi ndi zomwe ndikudanthauza ngati iwe sukudziwa china chilichonse awuze iwo momwe kanduloyo inayatsidira ndizo zonse zomwe iwo akuyenera kudziwa awuzeni iwo chomwe chinayatsa kanduloyo awuzeni iwo chimene chikuyaka amenemo ingo awuzani iwo momwe iyo inayatsidira aloleni iwo asiyaka iwo iwo adzasamalira zotsalazo ndithudi inu simusowa kuti muwawuze kudutsa mtundu wonse wa mawu akulu amene inu simukuwadziwa kuyamba ndi kuyamba ndipo osatanthauza kali konse mutawadziwa iwo mukuona ingo wawuzani iwo ulemerero kwa mulungu mzimu woyera unandikhudza ine ndipo ndine munthu wosinthika awuzeni momwe kanduloyo inayakira musadikire mpaka itayaka ndiye ukhala utsi nthawi imeneyo ambiri ayiwo lero ingo wawuzani iyo momwe iyo inayatsidwira munthu wakhungu yomwe yesu anampatsa kupenya kwake kuntunda uko iwo anali akukangana chotero za izo inu mukukumbukira pamene iye ankadutsa apo wophunzira anati ndani anachimwa iye kapena amayi ake abambo ake yesu anati palibe koma kuti ntchito za mulungu zikhoze kuonetseredwa ndipo iye anampatsa kupenya kwake apa panabwera alembi ndi afarisi onse ndipo abambo ake ndi amake anachita mantha pafupi kuti afe chifukwa iwo anali atanena kale ngati aliyense adzamvetsera kwa yesu waku nazareti uyo neneri ameneyo iye adzangokupatsani inu kalata yochokera kuchalichi inu mwachotsedwa iwo sanasinthe mpang'ono pomwe mwaona chimodzimodzi aliyense womumvetsera iye kapena kupita ku msonkhano wake inu basi mwatuluka chalichi poyamba pomwe iwo amafufuta dzina lako pa bukhu chotero iwo anapita ndipo anakawatenga bambo ake ndi amake anati kodi uyu ndi mwana wanu anati inde iye ali anati ife tikudziwa kuti uyu ndi mwana wathu ndipo tikudziwa kuti iye anabadwa wakhungu chabwino anati iye anapeza bwanji kupenya kwake anati inu mumufunse iye iye ndi wausinkhu anati perekani ulemerero kwa mulungu munthu uyu ndi wochimwa bwanji iye sakanakhoza kutsutsana nawo iwo za umulungu ayi ndithu koma pali chinthu chimodzi chimene ankachidziwa iye anali wokhudzidwa kuti akutha kupenya anati iye ndi wochimwa kapena ayi ine sindikudziwa ine sindikudziwa sukulu yomwe iye anachokerako kapena kanthu za izo koma iyi ndi mfundo imodzi yabwino yotsutsana yomwe ine ndili nayo momwe ndinali wakhungu ndili wokhudzidwa kuti ndikutha kupenya chifukwa iye anandiwuza ine kuti ndikhoza ndipo ine ndinamvetsera kwa iye Aleluya! Ndicho chamwecha ndine woyamba ndinali wakhungu koma tsopano ndikubenya. Ine kamodzi sindimakhoza kuzibenya izi. Ine ndinali wochimwa. Iye anatsegula maso anga. Mene ine ndinali wakhungu. Ine tsopano ndikupenya. Yanali ndi fundo yabwino yotsutsira. Ndithudi anali nayo. Mochuluka kwambiri mpaka iwo sanakhoze kutsutsana naye iye. Chifukwa chiyani? Iye anakhutitsidwa kuti akhoza kupenya. Ndipo iye anakhutitsidwa. Mwakuti iye anati, ndi chinthu chachilendo tsopano. Inu pirirani, anthu inu pano. Ndinu atsogolera achipembedza afukuli. Ndipo inu mukuti simukudziwa kumene munthu uyu anachokerako. Ndipo apa iye akuchita zozizwitsa pa ine. Chimene sichinayambe chachitidwapo mdziko. Ndicho chinthu chachilendo. Bale, ine ndikukhulupirira iye ndi waza umulungu wabwino kwambiri. Pazimenezo, bwanji, iye anakhutitsidwa. Iye anali ndi china chake chimene chinamukhutitsa iye. Iye anali wakhungu. Iye amakhoza kupenya. Davide, pamene iye anabwera kwa ngondo wa Sauli, Goliati kutsidya linalo. Davide anali munthu wang'ono kwambiri mugululo. Goliati anali wankulu. Sauli akanakhala wofanana naye kwambiri. Sauli anali pafupifupi mapasi 7 ndikuganiza. Kamene mabwinoko mwina mwake 8 mutu ndi mapewa pamwamba pa munthu aliyense mugulu lake la nkhondo. Ndipo Davide anali munthu wang'ono kwambiri pamenepo. Ndipo iye anali munthu yekhayo wosaphunzitsidwa pamenepo. Koma mbale iye anakhutitsidwa. Ulemelelo! Mukuona, ndikufuna momwe ndikuonekeramo. Zindikirani, iye sanaphunzitsidwe. Iye analibe mikondo, iye sankadziwa kanthu za izo. Ndipo iye anangokhala mnyamata wang'ono wofira. Koma iye anakhutitsidwa. Ndipo iye anakhudzidwa ndi gulu la nkhondo limene linkadzitcha lokha ankhondo a Mulungu wamoyo. Ndipo iye anakhutitsidwa kuti Mulungu yemwe anamthandiza iye ndi legend ija kuti aphe mkango ndi chimbalangondo akanakhoza ndithudi kumuchotsa mfilisiti wosadulidwa uyo. Iye anakhutitsidwa atatero iye anakhudzidwa ndi asilikaliwo. Zilibe kanthu anali ndi zochuluka bwanji. Ngati iwe wakhutitsidwa ndiye iwe umakhudzidwa koma umayenera kukhutitsidwa poyamba. Chotero iye anakhutitsidwa. Ine ndikukumbukira usiku wina, usiku wotentha kwenikweni. Wonse woyipa mozungulira. Ndikupita ku nkhondo. Zopinga zinali zomutsutsa iye. Ndipo iye anapemphera. Iye anali atagona kunja uko pansi pa mtengo wa mabulo. Ankhondo anali atakonzeka kale kunja uko kuti akakomane naye iye. Iye anagona pansi pa mtengo wa mabulo uwu. Ndipo patapita kanthawi iye anamva china chake chikubwera. Ndipo chinapita kudutsa mutchira la mabulo. Ndipo anapita narukira njira ina. Iye anakhutitsidwa mbale. Zilibe kanthu momwe zopinga zinaliri. Iye anali wokhutitsidwa kuti Mulungu anali atapita mmenemo patsogolo pake. Amuna, ngati inu mungakhoze kuima pano usiku uno, zilibe kanthu chimene chili cholakwika ndi inu. Ngati inu mungamverere mphepo ya mkokomo ya mzimu woyera ikubwera kudzera mwa inu, ndi kuti ine ndine Ambuye amene ndimachiritsa matenda ako onse. Ine ndikuchiza iwe tsopano. Ngati inu mungakhoze kukhutitsidwa, mbale, inu simukusamala chomwe kukhudza nako kuli kunja uko. Inu mukudziwa kale kuti zichitika ndithudi. Iye anakhutitsidwa, ndipo atatero iye anakhudzidwa. Samson atayima pamaso pa Afilisiti ali ndi fupa la chibwano chabe cha bulu mdzanja lake. Iye sanali, iye anali alibe chida nkomwe. Koma iye anakhutitsidwa kuti Mulungu amene anamukitsa iye anali wokhoza ndi fupa la chibwano cha bulu limenero kuti awaphe Afilisiti awa. Ndipo iye anapha chikwi. Neneri wothawa Mose, pamene Mose anakhutitsidwa kuti anali Mulungu muchitsamba chimenecho. Inu mukudziwa Mose analibe chomuchitikira ndi Mulungu. Iye anali ndi za Mulungu zochuluka. Koma iye anali atathawa. Koma pamene iye anakhutitsidwa kuti ameneyo anali Mulungu muchitsambacho. Chifukwa liwu linayankhula kuchokera mchitsambacho. Likubwereza lemba kwa iye. Ndipo iye anakhutitsidwa kuti uyo anali Mulungu. Ndipo Mulungu anati, ndidzakhala ndi iwe. Inu mukudziwa, iye anali atasiya kudera nkhawa zamavuto ku Igupto. Iye anali ali kunja uko zaka 40, ndipo akapolo amenewo anali kutali. Koma pamene iye anakhutitsidwa kuti chinali chifuniro cha Mulungu kuti awapulumutse iwo, iye anakhudzidwa tsiku lotsatira lake. Apa iye akutsika mu msewu. Kodi mungalingalire maonekedwe akewo ndi zipola atakhala pa mphongolo, gesho mu wang'ono ali mchuno mwake, ndevu zikulendewera pansi monga chonchi, usinkhu wa zaka 80. lake, Muduada Zuguara Batsua, Donoyo Kodam Zanjarake, Agufula, Hallelujah, I would sing a Wigupto, Udagalande, Inde, Izo Zikosa Kubangitaninu, Kuchida Machirendo, Izo Zikosa Kukarabudis, Namubangitaye, Kuchida Machirendo, Komayana Kutitsiga, Tufukachiani. Ine ndikubida nawe Mose. Ine ndide ngandodo iyi mene iri mdzanja lako. Ndipo ine ndikubita kukaombola anthu anga. Sobano ndodo yaing'ono yokhota simaoneka mochuluka kwambiri. Koma mbale iye anakhutitsidwa chifukwa mawu a Mulungu anali ndi iyo. Inu mukudziwa kuti mawu a Mulungu ali ndi inu ndipo mwa inu inu mukhoza kukhutitsidwa. Ana Chihebri iwo anakhutitsidwa kuti iye anali wokhoza kusunga mawu ake. Inde Bola ngati iwo anga ine pani iwo Mulungu anawauza iwo kuti asagwadire mafano ndizonde ndende basi zomwe Mulungu ankatanthauza ndipo iwo anadziwa kuti ngati iwo sanagwadire kwa fano limenelo kuti Mulungu anali wokhoza kusunga mawu ake Iwo anakhutitsidwa kuti iye anali ndiyeno pamene iwo anakhutitsidwa zakuima ndi mawu ake Mulungu anali wokhudzidwa zakuima nawo iwo pamene inu mwakhutitsidwa kuti awa ndi mawu a Mulungu Mulungu amakhala wokhudzidwa kuti azikusamalirani inu ndi iwo wayesa iwo kudzera mʼminda yachilendo ndi kulikonse pamene inu mwakhutitsidwa kuti iwo ndi woona koma iwe uyenera kukhutitsidwa ukatero Mulungu adzakhala wokhudzidwa ndi iwe koma choyamba inu muyenera kukhutitsidwa kuti iye ndi iye ndipo iye amasunga lonjezo lake zikatero Mulungu amakhudzidwa Marita anakhutitsidwa kuti ngati Yesu atampempha Mulungu zichitika iye anati ine sindikusamala zomwe aliyense wa iwo anena ine sindikusamala ngakhale mulongo wanga Mariya sakhulupirira izo ine sindikukhulupirira sindikusamala zomwe Rabi akunena koma Ambuye ngati inu mukanakhala kuno bale wanga sakanafa ndipo iye anati ngakhale tsopano Ine ndakhutitsidwa kuti inu mudampempha Mulungu, Mulungu abereka izo kwa inu, izo zidzachitika. Ine ndikubita kumeneko, ndikagudubuza mwalawo, ine ndikakonzekera izo, ine ndakhutitsidwa. Zedi, ndikukumbukira abambo anga uko ku Kentucky, zakasapitazo, mbewu zonse zinali zikupyerera, ndipo mlaliki wozungulira wachikulireyo ankadutsa, ndipo iye anali bambo wachikulire wokongola. Pamene apita pamawondo ake, iye ankakhala pamenepo mpaka china chake chitachitika. Siku limenelo onse anali akufuna kuti apempherere kuti mvula igwe. Adzadya anati, pamene bambo wachikulireyo anagwada ndipo iye anaona manja owuma akale aja akukwera mwamba, iye anati, O Mulungu, ine ndakutumikirani inu. Anthu awa ndi anu, ndipo mbewu zawo zikupserera. Adzadya anati, iye anazemba kutuluka muchalichicho, ndipo anapita kunja uko, ndipo anachotsa chishalo pa mphongolo yake. Anachiponyera icho pansi pa chalichi. Chifukwa iye anadziwa kuti mvula inali kubwera. Anakhutitsidwa, inde bwana. Ndiye iye anakhudzidwa ndi chishalo chake. Inu mukati mwakhutitsidwa. Marita anati, ngati inu mukanakhala kuno, chimene wanga sakanafa. Koma ngakhale tsopano, chilichonse chimene inu mumupempha Mulungu, Mulungu apereka icho kwa inu. Uko nkulondola, izo zichitika, ngati inu mupempha Mulungu. Kodi izo sizodabwitsa? Yairo, ali ndi mtembo nyumba mwake. Mwana wankazi mmodzi yekhayo wa usingu wa zaka 12 kantsika na kakang'ono uthenga unabwera musamvutitse mbuye chifukwa iye wafa kale ndipo yesu anati oyamba iye anati kwa yesu tsikana wanga wang'ono ngakhale tsopano ndi wakufa koma ndine wokhutitsidwa aleluya bwerani muyike manja anu pa iye Iye akhala bwino wokhutitsidwa. Iye anali atamva za Yesu. Iye ankadziwa ntchito zake. Iye anali wokhulupirira wanseri. Pansi mu mtima mwake iye ankakhulupirira kuti ameneyo anali mwana wa Mulungu. Iye anali wokhutitsira kwathunthu kuti izo zinali. Ndi mukudziwa kodi izo sizodabwitsa. Mulungu anamukakamizira iye ku nkhaniyo. Mulungu amadziwa momwe angakukakamizireni inu. Londola. Nthawi zina iye amakupatsani inu matenda. China chilichonse basi kuti akukakamizireni. Kamizireni inu kwa izo muonetse mawanga anu chimene inu muli anamukakamiza iye Yairo anakakamizika kukhulupirira zimenezo kotero ndiye iye anasonyeza chimene iye anali anati ngati inu mungabwere kudzayika manja anu pa mtsikana wanga ngakhale iye wafa iye adzakhala moyo oh mai ine ndimazikonda zimenezo ine ndikuganiza Marita ananena chinthu chomwecho Yesu anakhutitsidwa za izo nayenso msirikari wa Chiroma Centurio iye anakhutitsidwa ngati iye akanakhoza kokha kumufikitsa Yesu ponena mawu. Yamvetserani kwa msirikari ameneyo wa Chiroma wa mitundu wa chikunja. Iye anati, ndine munthu wa pansi pa ulamuliro. Ine ndimanena kwa munthu uyu, msirikari uyu, iwe bwera kuno, ndipo iye amapita. Ndipo ine ndimanena kwa uyu, bwera, ndipo iye amabwera. Kwa chiyani? Iye anali pamwamba pa iye. Kodi iye anali kuchitira umboni chiyani? Yesu, inu muli pamwamba pa matenda onse. Muli pamwamba pa iwo onse. Ngati nditangokumvani inu mukunena mawu, wantchito wanga adzakhala ndi moyo. Ine ndakhutitsidwa bwinobwino. Ndiyeno zitatha zonse za izo, ife sitikukhutitsidwabe. Mukuona? Chinali chiyani icho? Yesu ananena kuti chimenecho chinali chikhulupiriro chachikulu. Iye sanachipeze icho mu Israeli. Ingoyankhulani mawu. Apa icho chili pomwe pano. Pamene inu mupemphera, khulupirirani kuti mwalandira chimene mwachipemphacho. Ndipo mudzakhala nacho icho. Ngati mudzanena kwa phiri ili, sunda, ndipo osakayikira mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti zomwe mwanena zidzachitika, inu mukhoza kukhala nazo zomwe mwanenazo. Kena kovomerezani chiyani? Ine ndingirima yake ine ndachiritsidwa, mwachisomo chake ine ndapulumutsidwa, malonjezo lake ine ndidzamvera, ndipo ine ndidzadzadzidwa ndi mzimu woyera. Ndizimenezotu ngati inu mwakhutitsidwa kuti iye amasunga mawu ake, koma choyamba muyenera kukhutitsidwa. Mkazi wa vuto la magazi, iye anali wokhutitsidwa. Zilibe kanthu zomwe rabi ankanena, ndi zomwe wansembe ankanena, ndi zomwe mamuna wake ankanena, ndi zomwe wina aliyense ankanena. Iye anati ameneyo ndi munthu woyera. Iye ndi mwana wa Mulungu. Ndipo ngati ine ndingakhoze kukhudza mphonje ya chovala chake, ndizo zonse zimene ine ndiyenera kuchita. Ine ndakhutitsidwa kuti ndikhala bwino. Ngakhale adotolo akuti sangachire, koma iye anati, ine ndikhoza kukhala bwino. Ngati ine ndingakhoze kungokhudza mphonje ya chovala chake. Iye anakhutitsidwa. Mkazi wa pachitsime anali wokhutitsidwa kuti iye anali Mesiya. Pamene iye anaona chizindikiro cha mwamalemba icho, kuti iye anadziwa chimene Mesiya akanati adzakhale. Monga ine ndinanena mawauja, moyo wokonzedweratu uja uli pamenepo. Ndipo mwansanga pamene iye, iwo madzi ofunda anakhuthuka, madzi ozizira kani anatsanuliridwa pansi pa mawu a moyo awo amene Mulungu anali anawakonzeratu kuchokera ku maziko a dziko. Iye anaziona izo mwansanga monga choncho. Pamene uko kunali atumiki kumeneko, sanachione icho. Ansembe omwe sanachione icho. Ansembe akulu sanachione icho. Azibusa akulu sanachione icho. Anachitcha icho mgerekezi. Ndipo ule wosauka uja wang'ono kunja uko. Mulungu anali atakonzeratu izo kuchokera ku maziko a dziko lapansi. Ngati inu munaliko kumeneko, inu munaliko nanunso. Tsopano Baibulo linanena, masiku otsiriza, wotchutsa Khristu adzakhala wachipembedzo kwambiri, ndipo mofanana kwambiri ndi chinthu chenichenicho, mpaka izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka, koma si choncho, uko nkulondola. Ndipo onse, iye akanadzanyenga onse pa dziko lapansi amene mayina awo sanalembedwe mʼbuku la moyo wa mwana wa Nkhosa, tiyambireni chitsimutso chotsiriza. Izo sitikumveka ngati Baibulo. Si choncho? Chokera kumaziko a dziko lapansi, inu simudzawanyenga iwo, chifukwa iwo akugona kumene mu mawu amenewo. Pamene iwo aona zinthu zimenezo zikuonekera, iwo ndi moyo. Iwo akugwira iwo pakali pano. Ena adzayenda mozungulira ndi kuti palibepo kanthu kwa izo. Mukuona? Iwo sali otsimikiza. Palibe kanthu pamenepo kanga watsimikizire iwo. Palibe kanthu mwa iwo kokhulupirira nako. Amayi ankakonda kunena kuti iwe ungapeze bwanji magazi kuchokera mutana posi pomwe mulibe magazi mwa iwo kulondola. Nkhosa zanga zimamva liulanga, izo zimawadziwa mawu. Ndili ulake ndi chiyani? Apa ilo lili tizikhulupiriro iti sizimatsatira, koma izo zimamva liulanga, izo zimalitsatira ilo. Kazi wapachitsime anakhutitsidwa kwa thunthu. Atatero iye anakhudzidwa kuti anthu ake nawonso aone chizindikiro chimenecho ndi kuchikhulupirira icho. Iye atatha kukhutitsidwa kuti ameneyo anali Mesiya, chifukwa iye anamuwuza iye pamene vuto lake linali. Iye anati, Bwana, ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera, iye adzachita izo. Iye anati, ine ndine iye. Iye ankadziwa kuti mwamuna yemwe angakhoze kuchita chinthu chimenecho ndithudi adzakhala kunena choonadi. Ulemelero kwa Mulungu. Inde, munthu amene Mulungu angamugwiritse ntchito mwanjira imeneyo sanganame. londola yatsakuzani inu chonadi nati ine ndine iye ndipo iye anakondwezeka kwambiri pamene kuwala kuja kunatulukira kwa mawu amenewo iye anathamangira mu mzinda iye anakhutitsidwa kwathunthu kaya iye ameyenera kutero kapena ayi iye anathamangira mu mzinda ndipo anakawawuza arabi amenewo ndi ansembe ndi anthu onse mmakwalala amuna amunsika ndi musikalo iliyonse ndipo chokwera ndi chotsika msewu iye anapita akuchitira umboni berani mudzamuone munthu yemwe wandiwuza ine zinthu zimene ine ndazichita tengani baibulo lanu yang'anani mu mpukutu kodi icho sichoonadi kuti ameneyo ndi mesiya yemwe iye anakhutitsidwa yadzauka mu chiweruzo ndipo adzatsutsa masauzande a anthu ochokera ku United States kuno iye ndithu adzatero ino mukudziwa yesu anati mfumukazi yakumwera idzauka pa chiweruzo niwo atsutsa iwo chifukwa iye anabwera kuti adzamve mphatso ya nzeru imene Solomoni anali nayo kuzindikira za mu mtima ndipo anati woposa Solomoni ali pano zedi komabe anthu sanamukhulupirire iye zedi iye anakhutitsidwa ndipo iye ankafuna kuti anthu ake akhutitsidwe mukuona iye atakhutitsidwa anayamba kukhudzidwa ndi anthu akwawo iye anadziwa kuti ameneyo anali mesiya iye anadziwa kuti izo ndi zimene baibulo linati zikanadzachitika pamene mesiya adzabwera iye anati ife tikudziwa kuti mesiya wotchedwa khristu pamene iye adzabwera iye adzatiuza ife zinthu zimenezo koma inu muyenera kukhala mneneri yesu anati ine ndine iye pamenepo iye anakhutitsidwa chifukwa iye anadziwa kuti lemba linanena chomwecho ndipo apa ilo linali iye anakhutitsidwa atatero iye anakhudzidwa iye anapita ndi kukamuwuza wina wake tsopano yesu anakhutitsidwa kuti iye adzauka pa tsiku lachitatu iye anakhutitsidwa kwambiri iye anati inu muphwasule kachisi uyu ndipo ine ndidzamudzutsa iye tsiku lachitatu chifukwa chiyani davide mumalemba pansi pakudzoza mneneri davide anali mneneri inu mukudziwa davide pansi pakudzoza ananenera ndipo anati ine sindidzasiya moyo wake mu gehena ngakhalenso ine sindidzalolanso woyera wanga kuti adzaone chivundi ndipo iye anadziwa kuti nthawi ina mkati mwa maola 72 chivundi chisanakhale mu thupi limenelo iye akanadzauka maola 72 ndi masana atatu ndi usiku iye anati phasulani iye ndipo ine ndidzamuukitsanso iye kachiwiri anakhutitsidwa kwathunthu ndiko kulondola kuti iye akanadzamuukitsa iye kachiwiri yankadziwa kuti malemba sangakhoze kulephera haleluya ndine wokhutitsidwa kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndiko nthawi zonse ndine wokhutitsidwa mu utumiki ndi uthenga ine ndikulalikira ndine wokhutitsidwa kuti icho ndi choonadi ndine wokhutitsidwa kuti masomphenya awa akuchokera kwa mulungu ndine wokhutitsidwa kuti ndikukhala masiku otsiriza ndine wokhutitsidwa kuti mzimu woyera womwe uwu umene uli pa ine tsopano ndiwo mzimu woyera ulemelero ndine wokhutitsidwa kwathunthu ndine wokhutitsidwa kuti njira ya mzimu woyera ndi yolondola ndine wokhutitsidwa kuti njira ya baibulo ndi choonadi ndine wokhutitsidwa kuti uyu ndi yesu khristu pano tsopano ndine wokhutitsidwa ngati ife titamukhulupirira iye pa miniti iyi ndine wokhutitsidwa kuti iye achiritsa munthu wodwala aliyense mkampindi kuthani mabadiso ndine wokhutitsidwa kuti iye atsanira mzimu woyera pano mpaka kuti padzakhala kuvula kwapeloko mpaka padzakhala povuta kuti ndinene zomwe ziti zidzachitike ndine wokhutitsidwa ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse osati chifukwa ndine wokalamba ine ndinkalalikira izi ndili mwana wosapitirira zaka 20 ine ndakhala wokhutitsidwa kuyambira dziko limene iye anakumana nane pa mtsinje haleluya ndine wokhutitsidwa kuti iye ali pano tsopano ndine wokhutitsidwa ndipo lawira moto limenelo ndilawira moto lomwelo limene linali ndi israeli muchipululu ndilawira moto lomwelo ndi mpingo lero ulemelero ndine wokhutitsidwa kuti ilo ndilolondola ine ndapereka moyo wanga chifukwa cha ilo ine ndinachoka kwathu ndi china chilichonse ndikupereka chilichonse changa kwa ilo ndine wokhutitsidwa kuti ilo ndi choonadi ndine wokhutitsidwa kuti iye ali pano tsopano ndine wokhutitsidwa kuti mzimu umene uli pano tsopano ndiwo mzimu woyera ndine wokhutitsidwa kuti ife tabatizikwira mu mzimu wake pakali pano ine ndikudziwa iwo ndi choonadi Ine wokhudzitsira kwathunthu kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndine wokhudzitsidwa, wokhudzitsidwa mwangwiro. Ngelo uja anakumana nane kuntunda uko ndipo anandiwuza ine zomwe iye anachita. Ine ndinayima pamaso pa chikunja mwa masauzande ndi makumi a masauzande. Inu mukuti kodi inu simukudyera mantha? Ayi bwana, ine ndakhudzitsidwa kuti izo zikuchokera kwa Mulungu. Ndine wokhudzitsidwa chifukwa izo zinali mwa malemba. Ndine wokhudzitsidwa kuti iye ndi mngelo wa Ambuye. Ine ndikukhulupirira izo ndi zonse zomwe zili mu mtima mwanga. Amen. Ndine wokhudzitsidwa ngati ife tingampemphe Mulungu chilichonse yangapereke icho kwa ife. Inu mukungochita mantha. Musachite mantha. Iye ali pano.
That you feel the Holy Spirit.
Ndine wokhudzitsidwa kuti mzimu womwewo umene inu mukumverera, mzimu woyera umene ukuyenda mwa ife. Ndine wokhudzitsidwa kuti ameneyo ndi Khristu. Amen. Ndine wokhudzitsidwa kuti pakali pano, kuti ichi chimene ine ndikuchiyang'ana, mkombero uwu wakuwala patsogolo panga, ndine wokhudzitsidwa kuti ndi mzimu woyera. Ndine wokhudzitsidwa kuti masomphenya ali pamaso panga. Ine ndikudziwa iye ali. Amen. Ine ndikutsutsa mdyerekezi aliyense mdziko ola lino. Kulondola, iye ndi Mulungu. Khristu si mneneri chabe. Iye ndi Mulungu. Palibe choperewera. Tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha, sindingathe kulalikiranso. Kudzoza koteroko. Lodala likhale dzina la Ambuye, wokhudzitsidwa kwathunthu kuti iye ndi Yesu Khristu, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Atate akumwamba, ndine wokhudzitsidwa kuti ndi inuyo. Ine ndikupemphera Mulungu kuti pamene ine ndikuchoka pa nsanja ino usiku uno, kuti inu muchite china chake chapadera. Mutsimikizire kwa anthu kamodzinso kuti ndi inuyo. Ine ndikuwapereka omvetsera awa kwa inu. Ambuye, ife tili mʼmanja mwanu, muchite nafe ife momwe inu mukuonera. Mu dzina la Yesu. Amen.
I'm convinced that God is here.
China chake chinachitika. Ine ndakhudzitsidwa kuti Mulungu ali pano.
Any prayer cards? No.
Kodi anapereka makadi apemphero? Makadi apemphero ali onse? Ayi, ife sitikuwasowa iwo. Ndine wokhudzitsidwa kuti iye ali pano. Inu mukukhulupirira izo? Ngati inu mwakhudzitsidwa kwathunthu, nenani, Yesu, ine ndikukukhudzani inu. Ndikumverera kwa zofoka zanga. Ine ndikukhulupirira kuti mʼbale Branham wanena choonadi. Iye ndi munthu chabe. Inu ndinu Mulungu. Koma ine ndikukhulupirira kuti iye wanena choonadi, chifukwa iwo ndi mawu. Mulole izo zichitike Ambuye. Mulole iye ayankhule nane ndikundiwuza ine. Ndipatseni ine kukhudzitsidwa. Ndi izi apa kale mu msonkhano. Dona uyo wakhalapo yakupempherera chikhalidwe cha manjenje. Mtsikana wake wang'ono ndi iye wali tata. Muzikhulupirira izo? Amayi wodwala ku nyumba. Khalani ndi chikhulupiriro. Musati mukayikire, mukhoza kukhala nacho chimene mukuchipempherera. Ndine wokhudzitsidwa! Ndi mngelo yemwe amene anabwera pansi mu maonekedwe ya munthu ndipo anayankhula ndi Abrahamu. Msana wake utatembenukira ku ihema ndi mmodzi yemweyo pano usiku uno. Iye analonjeza kuti izo zikanadzakhala. Ine ndikukhulupirira kuti mngelo yemweyo amatidzoza ife chifukwa iye anali Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Sala mkati muno pena pake. Iwe yankhula ndi Mulungu. Ine ndakhudzitsidwa Mulungu. Ine ndakhudzitsidwa mbale. Ine ndikudziwa kuti ndichoonadi ndithudi chili. Apo palidona yemwe wakhala kumbuyo kwanga. Iye ali ndi vuto la mtima. Iye wakhala kumbuyo kwanga kumene. Ine sindikumudziwa iye. Iye wayima kutsogolo kwanga.
She's not from here. She's from Virginia.
Iye ndi mkazi wa zaka za pakatikati. Iye si wochokera kuno. Iye ndi wa ku Virginia. Akazi a Fox. Yesu Kristu wakuchiritsani inu. Iye wakhala momwe muno. Tiyeni tione uyu ndi iye pomwe pano. Kulupirirani. Kodi inu mukukhulupirira ngati inu mungakhoze kukhulupirira zinthu zonse ndizotheka. Kodi inu mukuganiza chiyani za izodona? Kodi inu ndine ndi alendo wina ndi zake? Inu mukundikhulupirira ine kukhala neneri wake? Inu mukutero muli ndi vuto la mutu. Ukonkulondola. Dzina lanu ndinu akazi a Moore. Ngati ukonkulondola kwezani dzanja lanu. Kazipita ni kwanu mchiritsidwe. Kodinu mukukhulupirira sopano wina wake pamwamba apa patsogolo panga apa ndizi apa wina wake ndi mkazi iye ali ndi kansa pabere akazi a Rhodes khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu. Ine sindikumudziwa mkaziyo. Mulungu akumudziwa iye. Inu mukakhulupirira zinthu zonse nzotheka kulondola. Bambo wakhala kutsidyako akupemphera. Wochokera ku Tarsa. Bambo Howard, khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu. Pitani, mukachiritsidwe. Khalani ndi chikhulupiriro. Ndizo zonse zomwe muli nazo. Ine sindikumudziwa bamboyo. Ndinamuonepo iye moyo wanga. Ndife alendo, koma ndiko kulondola. Pachiyani, iye anakhudza china chake. Kodi mwakhutitsidwa? Kodi inu mukukhutitsidwa kuti Mulungu amasunga mawu ake? Ngati inu mwakhutitsidwa, ndiye ngati a inu omwe muli ndi chosowa. Tsopano ndithudi, monga mkazi anaganizira pa chitsime, afunseni anthu awa, pitani, mukayankhule nawo kuti konse kumene iwo ali. Ine ndikumuona wina, inde wina. Mvetserani. Tione ngati zili zoona kapena ayi. Tsopano zikuzungulira mchipindachi. Chipinda chonsechi chadzozedwa. Malo onse. Ine ndakhutitsidwa ndi kukhalapo kwa Yesu Khristu kumuchiza munthu aliyense pano. Kodi inu mwakhutitsidwa chimodzimodzi? Inu mwakhutitsidwa kuti ine ndikukuwuzani inu choonadi? Mulungu akutsimikizira kuti ine ndikukuwuzani inu choonadi? Ndiye ine ndikukulamulirani kuti inu muyime pa mapazi anu ndi kulandira machiritso anu mu dzina la Yesu Khristu. Ngati inu mwakhutitsidwa, kwezani manja anu mwamba kwa iye. Ndipo mpatseni iye matamando. Atate akumwamba zimoyera zazani mchipindachi. Iwa kutitsidwa kuti Satana wagonjetsedwa. Mu dzina la Yesu Khristu, Satana dzuluka mu malo awa pano. Ife takhutitsidwa kuti uku ndikukhalapo kwa Yesu Khristu pano. Ndipo chidzachitidwa. Amen.